kunyosha na damu. Niwe mkristo rache tambia nini watu. Lazima unikamate ndio nispitizi mawa tu. Flow ukitaka na ileta like this. Ukitaka pia in English I switch it up like this. Gima na ain't nobody else doing it like this. Aren't you glad we were made in this image and like
umenikamatan, mi watagwan badadan. Umenipa mafan, wambie chuo kwa satan. Zero fan, natulia kwako niko fan. Niko kwa shule yako minalan. Umenikamata, mata, mata. Bila kuhata na hata. Nikilala wewe ndo nakuota, nakuota. Memba vile ule ni yokota. Bila ule ni fia golikota.
Roho yangu umenikamata.
Fresh, niko easy, hakuna matata.
Hakuna matata.
Let him know.